Blog Talk Radio.
Ndivogezwa n'ingabo kwa ngango twongera kwaganirira cyinyi biganiro nange musubiza ko ntaganira n'ingari. Naho ye.
Uje nshuti muteze amatwi radita huka ivugiri Washington DC turi kuwa mbere ni tariki ya 19 z'ukwezi kwa 7 umwaka wa 2021 muri kumwe na Serge Ndayizeye ntangire mbaramutsa nizera yuko mwagize weekend nziza kandi tukaba dutangiranye kino cy'umweru nyine gishya muri amahoro niyo ndemukanye yacu kuri radita huka nubwo tubibabwira muti ntago byoroshye turabizi kandi turabitekereza turabizirikana nubwo rero bitagenda neza uyu munsi wenda bizagenda ejo neza ugomba gukorana icyizere cy'ubuzima ugomba gukorana icyizere cy'uko ushaka kubaho neza ukigobotora ubucakara duterwa na leta y'agatsiko ibyo byose rero murabizi hano kuri radiyo abanyarwanda tubana abo tuvugana n'abo dukorana muzi neza yuko tuzi inshinga ari uguhindura imibereho y'umunyarwanda ariko dukura ubutegetsi bubi bwa leta y'agatsiko kabicanyi tugaha abaturage uburenganzira bwo kwihitiramo abayobozi tugaha abaturage uburenganzira bwo kwihitiramo ibibabereye ibyo byose ko ntabwo bizagerwaho tudakoranye mu bufatanye tudashyize imbere ineza y'igihugu ngo dukorere hamwe dusunikire hamwe ubutegetsi bubi bugejeje abanyarwanda nyine hamwe ngo umwana ariranye na niyo kuri mugoroba turaganira ku bintu bibiri mfite ingingo nkeka ko ari ngufi ngo ebyiri turi buganire ntabwo nateguye nabashe kubona umwanya wo gutegura bihagije ubwo ariko ejo tuzakomeza ku zindi gahunda turareba kuri topic ebyiri ingingo ebyiri zikomeye iya mbere turahera kuri gahunda leta y'u Rwanda Kagame ukomeje kuneka abanyarwanda mwabonye inkuru zitandukanye zivuga kuri Pegasus cyangwa kukamashu wa mugani leta y'u Rwanda ikomeje gukoresha ineka ispyinga ndetse inateruriza abanyarwanda batandukanye ku byumweru ko turaza kureba kuri famiye Rusesabagina bigaragara ko bakomeje guhoterwa ni leta tutibagiwe na comrade David Himbara nawe wagarutswe n'ibitangazamakuru bitandukanye nyine ayo niyo mazina y'abanyarwanda agaragaza mu rutonde rw'abantu baba bari basiye muri ibihe bishyashya bya Pegasus kuko si ubwa mbere twari nabivuze n'umwaka ushize ariko tubaza kureba no muri diplomasi ibihugu by'abaturanyi nabyo byabaye target cyane muri diplomasi rero Kagame navuga akomeje guspyinga cyane cyane abayobozi ba Uganda abayobozi b'u Burundi n'abayobozi ba Congo turaza kubigarukaho ku nkuru ya kabiri turaza kureba amakuru rwose afatika ashimangira yuko ubwicanyi mo kubera muri Beni bukorwa n'u Rwanda ariko bihishe inyuma y'umutwe wa ADF ku makuru yandikwa yatangiye kugaragara muri iyi minsi itatu ishize akaba ashimangira ibimenyetso ntakuka bya mashusho cyangwa twakwita satellite ibimenyetso ntakuka bishimangira uko ingabo z'u Rwanda zikorana na bamwe muri Congo mu gukomeza gukora ibikorwa biho bise genocide ikorerwa abaturage muri Beni bikaba rero tuza kubigaruka tubishimangira biri mu bitangazamakuru magingo aya sibye ko leta y'u Rwanda biri byose ibihakana nizo ngingo ndi bwibande kuri mugoroba ariko ntituza kubona umwanya turaza no kureba ku makuru mato matavugwa ariko tuzagaruka wenda twerabora mu kiganiro cyacu cy'ejo kuwa kabiri muri iki kiganiro ndatangirana na comrade Roger Rusesabagina comrade Roger nagira ngo tuguhe ikaze mu kiganiro cya radita kuri mugoroba niba mutwumva neza mwe mwafata umwanya musuhuze audience yacu na kuri radita ukayiteze amatwi ikiganiro cy'uyu mugoroba kandi ngusura nzira ko meze neza ndetse n'umuryango comrade Roger ikaze kuri radita uka
neza urakoze cyane kongera kuntumira mu biganiro kandi nagira ngo nsuze n'abadukurikiye mu mugoroba
urakoze cyane muvandimwe Roger Rusesabagina mu bihe bitoroshye murimo gucamo n'umuryango wanyu abaturage mu gihugu nyine cyangwa abanyarwanda muri rusange baba banyandikira buri munsi bati nta kanunu mu minsi ishize turi kumwe kuri raditahuka twaganiriye ku byakorerwaga umuvandimwe wawe Trezor muri universite yigamo mu mujyi wa San Antonio tugaragaza uburyo leta y'u Rwanda yamuspyinze imwinjirana mu ishuri nkimara kubona muri weekend inkuru zasohokaga zivuga ku rutonde rw'ibihugu birimo guspyinga bikoresheje software ya Pegasus ntabwo byantunguye kuko twari twabiga no mu biganiro bishize tugaragaza uburyo intasi za leta y'u Rwanda zinjiriye yo brother cyangwa murumuna wawe Trezor Rusesabagina zimusanga mu ishuri watangaga ikiganiro waraje no kuri radita ko turabiganira ndagira ngo tutangire hanga nkubaza ni mwigeze mwe mutungurwa n'ibyasowe n'ibinyamakuru cyangwa mwigeze mutungurwa n'iri perereza ryakozwe n'imiryango ibiri cyane cyane muri Centre National aho bashimangira banagaragaza iminsi n'amezi ashize bakurikirana mushiki wawe ariko twari twabona kuri Trezoro bivuga ko kuri njye nta gushidikanya mwe mwarimu bimenyereye ariko ndakubaza uko wabyakiriye cyangwa uko mu muryango mwabyakiriye mbizira kutubwira n'uko famiye yabitekereje cyangwa yabibonye mukimara kubona izi nkuru zirimo gusohoka zishimangira yuko mwabaye target ku by'umwihariko ariko Karine bamwinjiranye muri telefone ijambo ryanyu comrade Roger
ejo urakoze ntabwo twatunguwe kuko ibi byo kutuneka ntabwo ari bishya twatangiye kubyitaho nyine igihe umusaza amushimuta ariko ubu turahinduye amatelefone ariko ntandi bigakomeza ku buryo ntibyadutunguye twari tubizi kandi abanyarwanda benshi nabo kubabonye raporo bitabatunguye ahubwo abanyamahanga wenda nibo bamwe bishobora kuba byatunguye cyane cyane abanyamerika ibi ni ibintu u Rwanda rukoze rumaze iminsi rukora abanyarwanda benshi barabizi kandi n'abanyarwanda benshi banashaka ko baba bari kunekwa kandi biba bifite ishingiro aho ntabwo byadutunguye na gato iyo raporo ntiyadutunguye cyane kuko harimo abantu tukwana bari mu nzego nabo hano z'umutekano baba tudukwana batubye bati bimbyitondere nabo barabizi ariko iraporo nuko yaje gusigashimangira ibyo twatekerezaga n'abanyarwanda bose batekerezaga kandi kereka n'abaturage b'ibihugu dutuyemo ko ibyo tuvuga atari uku tudatinya abarenga ahubwo ari ibibazo biriho nabyo bizadufasha wenda kuba batuma u Rwanda barufasha guhagarika ibi bikorwa
uti ntabwo byabatunguye kuko nk'uko twabiganiriye ubushize turebera hamwe intasi za Leta y'u Rwanda ubwo zakurikiranaga musaza wawe Tresor muri Université ya San Antonio aho yiga twanabiganiriye ahangaha ndetse twanakurikiranye ubuyobozi bw'ikigo cy'ishuri uko bwabisobanuye ndetse n'uko butekereza ibikorwa yabikwiye guhagarikwa ariko tugarutse aho ngaho nyuma gato tukareba kuri iyi raporo nshyashya igaragaza si u Rwanda gusa nyine rukoresha ibikorwa byo kuneka cyangwa byo guhohotera abanyamakuru abatavuga rumwe n'umwe na za Leta ntabwo ari u Rwanda gusa ariko turibanda igihugu cy'u Rwanda kuko turi Abanyarwanda buri wese avuga iby'iwabo ku Rwanda ho bimaze kuba agatereranzamba kandi urabona ko Kagame amaze gufatwa nk'aho nta kimukanga nubwo ubushize yigambye nyine avuga ati I wish cyangwa byaba byiza ko tuyifite nabonye ministre w'ububanyi n'amahanga ushwanye n'amahanga Vincent Biruta nawe atabikozwa avuga ati u Rwanda ntirukoresha iyi programme ariko ntabwo dukeneye amabwiriza ya Leta y'u Rwanda kutugira ngo bayikoresha cyangwa batayikoresha icyo tuzi neza ko nta mpamvu iyi miryango yabekera Leta y'u Rwanda n'ubushize barabihakanye n'uyu munsi ntabwo bazabyemera ariko abakora amaperereza abakora ubucukumbuzi basanga abanyarwanda bari kuri uru rutonde kandi nta wundi munyamahanga wabikorera abanyarwanda usibye Leta y'u Rwanda icyo bimekerezo kimusiga kigaragaza ko ntabwo nanabyita ko abanyarwanda ahubwo bakwiye no kuzajya kubyumva bakamenya ko aho bari hose Leta y'u Rwanda ibaspayinga ntitugategereze no kumva yuko tubona raporo nk'izi zitwibutsa ko yaba Karine Rusesabagina yaba Tresor yaba wowe yaba mama n'abandi nk'abamukurikiranwa cyangwa David Himbara ko twagiye tubibona natwe twese dufite amaraporo tubona ariko ko twaje muri ibintu tubizi ni nayo mpamvu uzumva ko tutazanga ngo tuvuge ngo twabonye warning iyi twabonye warning iyi ibyo turabizi kuko ubutegetsi duhanganye nabwo tuzi uburyo bukora kandi ni nabyo mpamvu ngira ngo mbwire abanyarwanda ntabwo byari bikwiye kubatungura ahubwo byari bikwiye kubaha imbaraga no gushyiramo umurava mu bikorwa dukora bya buri munsi kugira ngo ubutegetsi nk'ubu ngubu buhagarikwe vuba na bwangu ibyo ariko bizakorwa ari uko dukoreye hamwe wa mugani ko dukunda kubiba
duhere hano makuru ku buryo burambuye ku cyegeranyo cyakozwe n'imiryango Forbidden Stories umuryango w'i Paris mu Bufaransa na Amnesty International cyahishuye ko ikigo cy'ikoranabuhanga cyo muri Israel NSO cyahaye ibihugu birenga 10 birimo u Rwanda ubuhanga bwo kumviriza amatelefone y'abantu bwitwa Pegasus kugira ngo bikurikirane ibyo bavugira kuri telefone ngendanwa zabo amakuru hari muri icyo cyegeranyo ageze mu nyamakuru aravuga ko hari urutonde rw'abantu barenga 1,500 bakurikiranwa hakoreshejwe ubwo buryo bw'ubuhanga bwa Pegasus bakurikiranwa harimo abatavuga rumwe na Leta impirimbanyi zihanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu abanyamakuru abacamanza n'abanyapolitiki ariko icyo kigo cyahakanye ayo makuru cyavuze ko ubuhanga bwacyo bukoreshwa gusa mu gukurikirana abagizi ba nabi n'abakora ibikorwa by'iterabwoba kirabwa kandi ko ubwo buhanga buhabwa gusa ibigo bishinzwe kubahiriza amategeko n'ibigo by'amaperereza cyumuhugu bifite imyitwarire myiza mu kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwa muntu ni inkuru yo kuvuga rwa BBC mugezweho na Senega Kwaya
icyegeranyo cyakozwe n'imiryango Forbidden Stories w'ipari mu Bufaransa na Amnesty International yo mu Bwongereza kivuga ko hari urutonde rugaragaza abanyamakuru bagera ku 180 bakorera mu bitangazamakuru nka Agence France Presse CNN New York Times Al Jazeera n'ibindi aribo bari ku rutonde rw'abakurikiranwe ku matelefoni yawo ngendanwa. Uru rutonde kandi ruriho n'abakuru b'ibihugu ndetse n'amareta abari mu miryango y'abami b'Abarabu hamwe n'abajejwe ibigo by'ubucuruzi. Ikigo cy'ikoranabuhanga cyo muri Israel NSO ariko cyahakanye kivuye inyuma ibyo birego bivuga yuko ngo cyakoresheje programu yo muri mudasobwa yitwa Pegasus mu guperereza baciye kuri za telefoni ngendanwa z'abantu batabizi. Iyo miryango ivuga yuko amaperereza yakozwe kuri telefoni nkeya ziri kuri urwo rutonde ngo yagaragaje ko icyakabiri cyazo cyatewe n'iyo virusi. Mu mwaka w'2019 WhatsApp nayo yarize iki kigo NSO ko cyateye amatelefoni agera ku 1400 hakoreshejwe Pegasus, ariko NSO nayo irabihakana. Gusa NSO yahise ihagarikwa gukoreshwa kuri WhatsApp. Mu bihugu 11 byiganjemo iby'Abarabu NSO ikorana nabyo, harimo n'igihugu cy'u Rwanda, Togo hamwe na Maroc byo ku mugabane wa Afrika. Gusa icyo gihe ibyo birego bikirwa hagaragara mu 2019, umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye abamenyesha makuru yuko u Rwanda rudakoresha programme kuko ngo ihenze cyane. Urutonde rwose rw'abavugwa ko bakurikiranywe na NSO rugera ku 50,000. Iyo virusi iri muri programu bita Pegasus itera amatelefoni ngendanwa yo mu bwoko bwa iPhone na Android, maze abayikoresha bagashobora kwiba ubutumwa, no kuvuga za message, amafoto na za email, bagashobora ndetse gufata amajwi y'ibiganiro umuntu agerana n'undi.
Bandita huka murabyumva rero muri reportage ya BBC ku kigeranyo cyabo. Komore doloje, inkuru nabonye cyangwa nasomye nabonye teye n'impungenge ku ikurikiranwa rya mushiki wawe Karine, n'ejo bundi bwahuraga n'abadiplomate b'Ababiligi bivuga yuko yari afite telefone ye muri ofisi cyangwa aho bahuriye, kandi ibinyamakuru bikandika ko dukurikirana muri diplomate bavuga ko badatewe n'impungenge, wenda cyangwa ntabwo bazi niba hari informasiyo wenda yaba yaratwawe mu biganiro bagiranye. Ariko nkawe nzi ko mu biganiro mu muryango ibyo wumva wadusangiza, cyane cyane kuri ubu guspayinga muri famiye, duhereye wenda kuri Karine urimo kuvuga cyane muri mu binyamakuru, imvo n'imvano iteye ite, yabimenye ryari ko telefone ye bayijyamo, yabimenye ryari ko yaba yumvirizwa, yabimenye ryari, cyangwa n'ibindi wumva wadusangiza kugira ngo bihe n'isomo n'abandi badukurikiye kuri uyu mugoroba. Komandante Roger,
ndakoze. Rero twabimenye mu mwaka ushize ujya kurangira, ko ari igihe twavuga nk'ibintu muri mu muryango, mu nama y'umuryango tujya undi muntu n'umwe tubibwira, ukajya kumva ukumva wenda nk'avoka wamaze i Kigali babimubajije, cyangwa tuvuge nk'urugero kandi yatanze bw'uko hari ibintu twavuze, kuko hari urupapuro twashaka ko aba bakaba mu Rwanda bashyira papa hariya muri gereza, noneho ariko twagwa bakaba mu Rwanda ntibari babizi. Abageze kuri gereza barabataka bari kubaka urwo rwandiko, kandi nabo batazi urwo rwandiko ko ruba. Neza ni gute ibintu byavugirwa muri Amerika cyangwa mu Bubiligi, umuntu wo mu Rwanda urinda gereza akamenya yabimenye ate ko umunyarwanda ko nta muntu tubibwira n'umwe mu Rwanda cyangwa umuntu n'umwe uri hanze ya famiye? Noneho twatangiye kujya dukeka ngo nyine hari ibintu byo kutuneka, ariko noneho ukajya kubona ukabona ordinateur nti gukora neza, wajya kwicenga rubuga ati no bati ufite virusi, virusi ubundi umaze imyaka nta na virusi niyo mugira, ukajya kumva amavirusi ugahindura ordinateur, none telefone nayo ukabona hatangiye kuza ibintu by'ibibazo. Ubwo noneho twatangiye gushaka abona abantu babizobereyemo bagenda bacunga baza kumva ko ari abanyarwanda. Kuva kuri ibyo byo noneho byo kuba bari gusanga kuri Karine ari kuvugana yari mu biro bya Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububiligi, nabo byerekana agasuzuguro k'abanyarwanda ka Leta y'u Rwanda, nabuze kandi cy'abanyarwanda ka Leta y'u Rwanda, kugira ngo ujye kuvuga ngo uzi ko umuntu kuko baba baza aho ari bamushakanga nyine baza bageze, uzi ko ari kubonana na Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu witwa ngo ni igihugu mukorana ngo ni ally cyangwa ariye muri Faransa, ukajya kumusipaye ngo uri kumviriza ikiganiro cya Ministre w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu nk'Ububiligi, igihugu kigufasha kiguha imfashanyo cyane abafashije kurenza bakoze uko baje babafasha u Rwanda n'ibindi batamba kubaha saganda undi munsi, ariko urumva ko nabyo harimo agasuzuguro, kuko ushobora gusipayinga ku muturage byose nabyo ni icyaha, no gusipayinga ku munyarwanda nabyo ni icyaha. ariko no kujya guspyinga mu kindi gihugu uzi kumwe kumwe na ministeri y'abanyamahanga urumva no guspyinga kuri icyo gihugu nabyo nagasuka neze ko nabirigi nabo bazagicaba bivugaho kandi bakabukuntu bafatira ibihano
uko bivuga nyine na ni uko ntabwo aragasuzuguro ni attack twabikira mu rwego rw'ibitero biba bigabwe ku kindi gihugu kugira ngo binagire imbaraga binumvikane ntabwo aragasuzuguro ahubwo ni attack mu rwego rwa diplomasi babifata nka za attack ziba zigabwe ku kindi gihugu reka tugaruke inyuma gatoya hari aho nagiye nsoma bavuga bati ntabwo twakwemeza cyangwa twabishimangira niba ingendo yakoraga muri Amerika baranabikoraga ari muri Amerika ariko babishimangira cyane mu gihugu cy'Ububiligi ariko kuri Amerika sinzi niba uyu muryango utarabonye amakuru yo kunakurikirana telefone zari ku butaka bwa Amerika kubera iki ubona ko Amerika wenda nayo igomba kugira icyo ivuga ariko bakaba batemeza ngo bahakane niba ni ibitero yarabikorwagaho ari kuri teritwari ya Amerika
buriya bafite impamvu burya umuntu atanga amakuru afite ubundi ushobora ufite data ishobora kubatinga ibyo uvuga ariko bari ku monitoringa telefone ya Karine kugira ngo barebe nyine ukuntu bari kugenda bayisipayingaho babikoze ku butaka bw'Ububiligi bose bashobora bamonitoringaga aho ari aho afite telefone ariko ntibivuze ngo uko abwamije kwinjira muri Amerika ibyo ntibyahagaze nuko gusa batashoboye kubikora bari hano muri Amerika kuko abikora mu Burayi byo mu Faransa ariko n'abashinzwe umutekano hano nabo barabizi izi raporo nabo bazisomye kandi nabo turavugana nabo bafite izo mpungenge z'uko u Rwanda rushobora kuba rigusitanga ku baturage b'Abanyamerika niwo ari umunyarwanda uri kavuke umunyarwanda kuri umunyamerika niwo utari umunyamerika uri impunzi n'impunzi turabikoze zifite uburenganzira muri iki gihugu n'impunzi ntawe ushobora kuyisipayingaho ku butaka bwa Amerika noneho ibyo nabyo bari kubyigaho kandi nabyo buriya igihe nikijya nabyo bazabifata imyanzuro ariko kubaho iriya organization batashoboye gutrakinga Karine nubwo kandi bakurikiranaga telefone ari hariya ku butaka bw'Ububiligi
ngera nahise mbikonekita nanone n'igitero cyagabwe kuri Tresor kandi uko bitubwiye yasherinze link ya Zoom kugira ngo nkamwe n'umuryango mubashe gukurikira presentation yakoraga muri universite bivuze yuko byahise bigaragara ko asherinze link kuri mwe kuri famiye n'abaspayi ba Leta y'u Rwanda bahise bagira access mu guparticipa cyangwa mu kuneka ikiganiro cyakorwaga na Tresor donc urabona ko nta dute iri hari na gato ahubwo nkeka ko FBI cyangwa CIA bari bakwiye guhita babona nabo uko ibintu byakorwaga kuko nk'uko twabiganiriye ukavuga uti twakurikiranye icyo kiganiro ko ntitwibaza ukuntu uriya Magigiri wo muri ambasade nawe yabashe kwinaga mu kiganiro bakamubwira ngo ni identity yavuga uwo ari we akabyanga akavamo kugira akagaruka ku yandi mazina ariko ndabona ko there's no doubt aha ngaha y'uburyo wenda baba barabonye link nkurikije ko zisheringwa ku ikoranabuhanga
ibyo nta gushidikanya kuko urumva nyine ibintu byinshi bivuga hagati mu muryango kandi hari n'ibintu tuba tutavuga hanze twese turabizi nko kugira ngo rero nk'iyine nkombura nk'iyo kese ya Tresor ukuntu baje kumenya ko ijya afite class bagafata baza kubona link nta muntu wayibahaye umuntu akaza kwisha muri mitingi zo mu universite nabyo biragaragaza nyine ko bakurikira kandi sibyo byonyine hari inyo nyinshi ibintu byinshi twavugiye mu muryango hagati turi kuri Zoom ukajya kumva byageze ahantu mu Rwanda utazi ukuntu byageze ko nta muntu n'umwe ushobora kubihageza uretse ibyo guspyinga nuko ibyo waruvuze ni ingero zizwi ariko n'ibindi bintu byinshi twavuze mu muryango twenyine ukajya kumva babibajije muzehe hariya cyangwa babibajije umwakoka mu Rwanda batazi navuze ibintu biturutse ko ntanjye rwe ntari mbizi kuko navuga twaba tutabimubwiye ariko ibyo byose izo ngero izo twagiye tuzi aba izi nzego nyine za FBI na za CIA ku buryo nabo babizi babikurikirana kandi igihe nikigera buriya nabo ntibazafata imyanzuro ikwiye
hari abandika ahangaha ngo udufashe tumenye uko wamenya ko telefone yawe baba bayirimo ese iyo ufite smartphone yawe mu biganza byawe ni nk'izihe sinyi ushobora kuvuga uti iyi telefone ishobora kuba nkurikije uko yakoraga hari ikintu cyahindutse ese iba internete ntabwo ibikora nk'uko yakoraga ese uko uyifashe ubona kamera yicanye hari sinye wenda kuri telefone yawe cyangwa kuri mushiki wawe Karine yaba yarababwiye ibintu yabonye kuri telefone ye agendana akabona ko ari ibintu bitari bisanzwe ku buryo atangiye kubikeka no kubyemera
ibi ikinzi nuko izi noze surprise zirabarinda cyane kandi abantu barabazi kuba bayahuze n'abantu bazi ubwenge bafite expertise ku buryo ari akenshi namenya ko bakwinjiranye ariko kenshi ajya kubona kubona za imeri ngo kiki ngwino link nk'ubu ujya kubona ukabona njyewe umuntu aneje imeri aramwa ngo ni password yangu ya banking ya online banking yawe arayinyandikira neza mba umuntu yayikuye he ku buryo utuntu nk'utwo ngutwo rimwe n'umuntu asuzugura ari two usanga bo twinjiramo nk'ibintu ibyo bomeye no kutabikirekingaho kuko no kubagufatiramo ariko hari n'ukuntu bayininjiramo ntumenye ko baninjiyemo ntumenye igihe basohokeye ariko n'igihe ujya kubona ukabona wenda ntuza telefone yawe yizimya iriya sa kandi nta batiri imeze neza ariko akenshi nta nubwo bamaze kugera kuri nivo yuko akenshi utamenya ko bagusayenze ikingenzi ni ugutuza no gushaka ukuntu ufata biriya antivirusi ukayiraninga ukareba niba nta virusi zirimo ukabikora bihaje niba uzi ko ushobora kuba itage kuko akenshi aho bigeze ubu ngubu ntunamenye nk'ibya kamera telefone ushobora kuba izimye aho kamera iri kurekodinga utabizi ku buryo ni ibintu bigenda bihinduka cyangwa ukuntu ukabona wenda nk'ahantu za social media zawe zirimo password ugasanga ni ibintu bibiri anyuje utamenyereye ariko ikintu ngenzi nk'uko nagiye umuntu w'inama aho bakeka ko ashobora kuba nawe bari kumuneka ni ukugenda ukarwaninga za antivirus ukareba niba ari virus zirimo
iyo uraninze se antivirus most likely iyo virus iri muri sisiteme barakubwira bati irimo ariko iyi Pegasus kuyidetekta ni ikintu kikoye cyane kuko za application nyinshi ziri hano hanze ntabwo zibasha kudetekta iyi Pegasus ntabwo uruzi detekta ahubwo zidetekta virusi zisanzwe zinjiramo iyo bamaze kwefekta ordinateur yawe cyangwa telefone yawe ndagira ngo aho ngaho wenda niba aricyo wakongera kubasobanuraho
yewe yanjye uko nyicekinga ntabwo nabisobanura kuko nitanu dukorana babikora kandi ntashobora kuvugira hano babindebera ntabwo nabivuga ariko gukora tansiyo gusa ukareba ikintu gihindutse enze nk'urwo rugero ukuntu umuhanyuje meri akambwira ati ni password ya online banking yari yandika neza yose iruzura ntabwo usabye amafaranga ntabwo usabye ibyo babikwandikiye cyangwa ukabona ibintu nk'ibyo bigenda biguha utuntu twese tudasanzwe ugomba gukora kugenda akora watansiyo ni ibintu bikomeye ariko cyane no kurusha no kwiporoteza ugashyiraho VPN kugira ngo batakumva conversation ariko nabyo sinzi niba ari safe ubu ngubu ariko harimo aba experiments urabona no kujya mu ntuza muri aya makampani akora bya telefone bakaruraninga bagacekinga telefone yawe ukaresetinga niba ugomba kuresetinga completement ukaresetinga completement ukemega perezida tera wari ufite ariko byuze ukaba ufite telefone safe twebwe twaguze amatelefone tumaze guhindura telefone nka gatatu kugira ngo bigitangira kuko nta byari bikabije
ikintu wenda nzakurikirana muri iyi minsi ni ukumenya uzi ko ubushize 2019-2020 Facebook na WhatsApp barize iyi kampanyi kubera iyi spyware ya Pegasus ntabwo ndumva icyo urimo kubivugaho magingo aya nta reaction ndabona ya WhatsApp kuri aya maperereza yakozwe ariko ntabwo byantungura buriya nabo baracyafite abantu barimo gukora amaperereza kuko ntabwo nubwo wenda bahinduraguranya sisiteme zo kuneka cyane cyane agiye mbona amatext message ama email n'ibindi nk'ibi ariko nanone abantu benshi bakoresha platform za Facebook bakoresha WhatsApp bakoresha za Telegram bakoresha za Signal hari ama application menshi cyane anakoreshwa ariko ku by'umwihariko ndagira ngo nzumve icyo Facebook na WhatsApp bavuga nta reaction nabonye bakoze so far kurimo kuvugwa no birimo gutangazwa none tugaruke rero hano inyuma gatoya nkamwe muri Amerika ubitubwire niba ibiri bibanga ntugire icyo bivugaho ubundi iyo bigenze gutya ikabibona mukeka ko nimwe mu mutera step mujya kubwira leta cyangwa leta nayo ifite right yo kubashaka no kubagira inama yo kwiproteja cyangwa no kureba icyari gikwiye gukorwa
leta nayo ishobora kutugira inama kandi nayo yagiye baricenga batavuga bati wenda niyo mugizi baze biri mutubwire ariko icy'ingenzi ni uko wowe umuturage ubonye guhohoterwa cyangwa bari kukuneka ujya kuri leta ushobora guhamagara local FBI cyangwa guhamagara local police agukonekta n'abantu bari bashinzwe ibyo by'umutekano bya security leta niragufasha igihe cyose wumva icyo kibazo ugomba guhamagara leta kuko leta iragufasha ni ikintu abantu bagomba kubwira ariko kenshi ugomba gufata iyo step nawe ukaba wagenda ukababwira noneho barabikurikirana kuko leta ntabwo yajya gukurikira buri muturage wese ngo ujye kuvuga ngo kanaka ashobora kuba nda uramutse ugiye kwishinganisha yes bashobora kumonitoringa ariko icy'ingenzi ni uko ari wowe nkanjye ubwanjye na njye mu bashinzwe umutekano kugira ngo bamfashe
none komande roje ukeka iki iyo ubona leta y'u Rwanda ishaka kugaragaza ko nkamwe famiye mufite gahunda yo kwiteranya n'ibihugu mpuzamahanga mufite gahunda yo gukomeza kubiha amacakubiri muri diplomasi hagati y'u Rwanda n'ibindi bihugu bitera inkunga nk'u Rwanda Vincent Biruta avuga yuko batabasipayinga ahubwo mwe mufite gahunda yo guteranya u Rwanda n'ibyo bihugu mpuzamahanga
Biruta ahubwo bafite akazi gakomeye kuko ntabwo dukeneye guteranya u Rwanda n'ibindi bihugu mpuzamahanga cyangwa n'abaturage hagati yabo kuko icyo dukora ni ukugaragaza amafuti leta y'u Rwanda ikora n'ihohoterwa dukorerwa kandi ibyo ni inshingano zacu tugomba kubikora naho kujya kuvuga niba bashaka kutavugwa nabi hanze bajye bakora icyo bagomba gukora bareka abaturage niba umuntu ari impunzi umureka abe impunzi kuba washeje umuntu hanze noneho hanze ukamujya kumusanga yo kumutesha umutwe ntabwo ibyo bintu ntanu hamwe byemewe n'amategeko naho uvuga ngo tuvuga leta nabi ntabyo tuvuga ntabyo duhimba ibintu byose ni ukureportinga niba umubyeyi waba bamushimuse ukabivuga wakwicara ntubivuge niba wumvise utikana akayishwa n'ubuzima niba umuntu yaguteye muri wayo mu rugo twe mu rugo hariya mu Bubiligi baduteye inshuro numero eshatu baza bimwe baza bakamena urugi bakaza bakiba amadokima byose bakajyana inshuro eshatu neza umuntu yagutera gatatu ugaceceka ntutabaze noneho niba ibyo kuza bavuga kutuneka mu matelefone umuntu agushimutiye umubyeyi araje kukuneka muri telefone yawe ibyo ni icyaha gikomeye mu bihugu mu Rwanda aho babigize banahari ntabwo ari ibintu gikomeye kuko ni icyaha gikomeye cyane uburyo gutabaza nibyo bizatse by'u Rwanda niba ibintu bumva bizabatera ikibazo bagombye kubihagarika kandi igihe kizagera kandi akeka ko nizere ko kiri na vuba ko u Rwanda nari utangiye kugaragara nk'uko ruri kuko urabona ko bamaze imyaka babeshya amahanga ngo u Rwanda n'igihugu giteye imbere ngo abaturage bafite ubwisanzure ariko ntubwo kuba bitangiye kujya hanze bigenda bigaragara kubera ko nkamene kwitahura mu bivuga n'abandi banyarwanda benshi bari kuri za YouTube kuri za social media bakavuga ati ibintu u Rwanda rwo nabeshya dore bibera mu Rwanda igihe ibintu bitangiye guhinduka nabo batangiye kubibona kandi umva ntagiye kine bafite bashatse nabo bacisha amatwi bagabana amahoro
uvuze ni nabyo njye nibaza nyine ukuntu muri diplomasi igihugu cyaba kivuga kiti hari famiye ituvangira hagati yacu n'ibindi bihugu kandi wagaruka ku rutonde rw'ibyirimo kuvugwa hari n'ibitero muri diplomasi biranavugaga nti ibyakure muri minisiteri y'ububanyi n'amahanga mu gihugu cy'Ububiligi ni igitero nk'uko byanagaragaye ahangaha usibye kuba tuvuga David Himbara nawe wakorewe kino gitero nk'uko izina rye ryagarutsweho mu binyamakuru ndetse na mushiki wawe Karine Rusesabagina kuri David Himbara bavuga yuko telefone ye nayo yabaye hijacked cyangwa bayinjiyemo nyine hari ukuntu banayefata cyangwa sinabizi nzamushaka kugira ngo niba yabyemera ko tuganira hano abitubwire ariko uribaza ukuntu waba uspying abantu bavuga bebe ibitero buri munsi bakurikirana ushaka kumva ibyo bavuga nkibaza nti umunsi abanyarwanda bahagurutse mu gihugu batabasipayinga no ku matelefone abanyarwanda bo bakihagurukira bakademandinga uburenganzira bwabo nkeka kwireta itazamara n'isegonda bitewe na paranoia ifite kugira ngo imenye imitekerereze y'abantu hano hanze uko bayitekereza nibyo babakora umunsi abanyarwanda bahagurutse ubwabo mu gihugu bakavuga bati enough is enough ntabwo bazajya kuvuga ngo tujya guspyinga buri muntu wese ngo tumenye niba ategura guhaguruka kugira ngo yihamagane ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane rero ubona yuko abantu baba nibaza nubwo bavuga ngo birahenda ariko Kagame afata nk'ibije yo guspyinga abantu atitaye ku mibereho myiza y'abaturage bari muri kiriya gihugu atitaye ku ubu hari ikibazo cya covid abantu barimo barapfa barashira nta bitaro nta PPE ibintu nta izo mask n'izo birirwa basabiriza cyangwa banahabwa ziturutse hanze ukibaza ati nk'ibije ashyira muri za software yari kwiye kubigira neza abanyarwanda nk'umunyarwanda ubyumva aravuga ngo turwanya ubutegetsi dute kandi leta ifata bije nk'iyi ikagura software nk'iyi yo guspyinga kuruta guteza imbere ireme ry'uburezi kuruta guteza imbere ubuvuzi kuri bose ugateza ukagurisha itungo ry'umuturage ukamutwarira isambu ariko tukumva waguze Pegasus tutazi na cost yayo kwingana ubundi ukatubwira ngo irahenda ntayo ufite ariko amaraporo akazagaragaza ko uspyinga so birababaje cyane ndagira ngo tuvuge none no kuri diplomasi no ku bindi bihugu nyuma y'iyi audio nanone twakira abantu kuri telefone
yo group gifise inkomoko muri Israel ko coba gifasha ibihugu mu bikorwa bihonyanga uburenganzira bwa kirema muntu bw'abaharanira agateka ka muntu amenyesha makuru n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi hirya no hino ku isi rapport ya Amnesty International ivuga ko telefone zirenga 50,000 zoba zarumvirijwe canke zirinjiranwa benezo batabizi hifashishijwe uhinga bwa none bwitwa Pegasus bukorwa n'ikigo NCO Group. Iyo rapport ishira u Rwanda mu bakiriya baza ku murongo wa mbere w'iryo koranabuhanga u Rwanda rwo rubihakana bwivuye inyuma rukavuga ko ari intebe ishushe ruriko ruraremantanirizwa umumenyeshamakuru wacu Temistocle Mutijima aducishiriza amaso muri iyo rapport.
Umuryango wa Amnesty International utangaza ko ubushakashatsi wakoranyemo n'abanyamakuru barenga 80 bo mu bitangazamakuru bigera kuri 17 mu bihugu 10 aribwo bwagaragaje mu buryo ntasubirwaho ko irikoranabuhanga rya Pegasus hari ibihugu birikoresha mu kubuza uburyo impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu abanyamakuru ndetse n'abanyapolitiki batavuga rumwe na za leta mu ngero Amnesty International itangaza aho iyi Pegasus yakoreshejwe ni nko ku munyamakuru rurangiranwa Jamal Khashoggi w'Umunyarabiya Saudite wiciwe Istanbul muri Turikiya mu kwezi kwa 10 kwa 2018 bikozwe n'abantu bivugwa ko batumwe n'ubutegetsi bwa Arabiya Saudite. Uyu muryango uvuga ko nubwo ikigo NSO Group kibihakana isesengura wakoreye muri laboratwari yawo ryagaragaje ko Pegasus yari yaramaze gushyirwa muri telefoni ya Hatice Cengiz fiance wa Khashoggi iminsi ine mbere y'uko yicwa ndetse ko hari n'izindi telefone zawo mu muryango we barimo n'umuhungu we zari zaramaze gushyirwamo ko kamashuka Pegasus. Ubushakashatsi bwiswe Pegasus Project bwatewe inkunga na Amnesty International bwakorewe ku bihugu bigera ku 10 ibikorwa byabwo bihuzwa n'umuryango w'abanyamakuru udaharanira inyungu witwa Forbidden Stories ufite icyicaro mu Bufaransa. Amnesty International ivuga ko hashingiwe ku makuru yabonetse mu buryo bw'ibanga ndetse n'amaperereza yakozwe muri ubwo bushakashatsi ibihugu 11 birimo Azerbaijan, Bahrain, Hongria, Ubuhinde, Kazakhstan, Mexique, Maroc, Rwanda, Arabia Saudite, Togo na Emirati yunze z'Abarabu biza mu bakiriya bimena ba NSO Group mu kugura ikoranabuhanga rya Pegasus. Ijwi rya Amerika yagerageje kugirana ikiganiro n'abategetsi b'u Rwanda kubirebana n'ibi bivugwa ariko ntibyadukundiye. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane Dr. Vincent Biruta yadusubije akoresheje ubutumwa bugufi dusomerwa na Eric Bagirubusa.
Igisubizo cya Bwana Vincent Biruta gitangira mu butumwa usuhuza umunyamakuru bugira buti mwiriwe neza Mutijima. Ati ntabwo u Rwanda rukoresha iyo programu nk'uko byatangajwe guhera mu gushyingo 2019 nta nubwo rufite ubwo bushobozi cyangwa iryo koranabuhanga. Igisubizo cye gikomeza kigira kiti ibi birego ntibinyoma bigamije guharabika u Rwanda mu ruhando mpuzamahanga ndetse no guteza urujijo mu baturarwanda. Kiti mu bindi bibazo bijyanye n'umutekano mw'ikoranabuhanga mwabaza ikigo gishinzwe kurinda umutekano w'ibikorwa kuri internet National Cyber Security Authority NCSA.
Si ubwa mbere ubutegetsi bw'u Rwanda bushyirwa mu majwi ko bwaba bukoresha ikoranabuhanga rya Pegasus ry'abanya Isiraheli mu kugenda runono no kuneka batavuga rumwe nabwo n'abo bukekaho gukorana nabo. mu kwezi kwa 10 kwa 2019 ikinyamakuru The Financial Times cyatangaje inkuru igaragaramo amazina y'abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi wa mu bihugu by'Iburayi bagaragaza ko bari mu buyu mushibuka wa Pegasus waba waragezeho biciye ku buryo bwa WhatsApp buri mu bugezweho mu gutumanaho muri iki gihe. Ikoranabuhanga rya Pegasus rikorwa n'ikigo cya NSO Group rikora nk'umushibuka utegwa nyiri telefone akisanga asangira n'abandi bantu amakuru ya telefone ye wafata nk'ayibanga bigakorwa mu buryo atazi adashobora no gupfa gusobanukirwa. Iyi Pegasus bisaba gusa kuba yamaze kwinjizwa muri telefone ubundi ikagitanga amakuru ya nyiri telefone kubayohereje. Mu makuru itanga harimo yerekeranye n'ubutumwa bugufi nyiri telefone ahererekanya n'abandi bantu amashusho n'amajwi telefone ye yafashe abahamagarana nabo kugeza no kukugaragaza aho aherereye n'ibyo avugana nabo bari kumwe. Uburyo yinjira muri telefone nabwo harimo koherereza ugendere ubutumwa bugufi bumusaba kugiraho kanda cyangwa se urubuga sura yabikora akaba karabaye. Gusa ngo hari n'ubundi buryo ishobora kwinjizwa muri telefone yawe ntacyo ukoze ahubwo bikozwe n'abahanga mu kwinjirira za mudasobwa na za telefone ngendanwa bazwi nk'abahakazi. Ikigo NSO Group kivuga ko irikoranabuhanga ryakozwe mu rwego rwo gufasha guhangana n'ibikorwa by'iterabwoba n'ibindi byaha. Nyamara umuryango wa Amnesty International uravuga ko mu bushakashatsi bwiswe Pegasus Project wakoze wasanze Pegasus ahubwo ari intwaro leta z'igitugu zirimo gukoresha mu gucecekesha abanyamakuru, kwibasira impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu, kuburizamo abatavuga rumwe nazo no gushyira ubuzima bw'abatabarika mu kaga. Madame Agnes Karamah, umunyamabanga mukuru wa Amnesty International, ati
ibyo twabonye biravuguruza ibyo NSO ivuga ko ibitero nk'ibyo ari bike kandi bituruka ku mikoreshereze mibi y'ikoranabuhanga ryabo. Nubwo kiriya kigo kivuga ko iryo koranabuhanga rikoreshwa gusa ku banyabyaha ruharwa no mu maperereza yerekeranye n'iterabwoba, birigaragaza ko ikoranabuhanga ryacyo ririmo gufasha mu mikorere mibi. Baragaragaza isura nziza ariko nyamara barimo bungukira mu gukwirakwiza ibikorwa bihonyora uburenganzira bwa muntu.
Umuryango wa Amnesty International uvuga ko ikigo NSO Group kitigeze gifata ingamba ziboneye mu guhagarika imikoreshereze mibi y'ikoranabuhanga ryacyo mu kwibasira impirimbanyi z'uburenganzira bwa muntu n'abanyamakuru nubwo cyari kizi cyangwa se cyakabaye cyari kizi ko ibyo bihari. Madame Agnes Karamah agasaba icyo kigo guhagarika bwangu imikoranire n'abakiriya bacyo bagaragaje gukoresha nabi Pegasus kuko hari ibihamya byinshi ubushakashatsi bugaragaza.
Adita huka murabyumva rero ibindi bisobanuro bitandukanye birimo kuvugwa kuri izi nkuru. Ndagira ngo tuvuge ku birebana muri diplomasi kuko ntabwo ari abanyarwanda gusa, hari n'abanyamahanga bigaragara ko Leta y'u Rwanda yabiragabyeho ibitero mu gihugu cya Uganda, Uburundi na Congo. Nk'uko nabyo byandikwa mu binyamakuru, barashimangira yuko hari ibitero nyine ku butasi bwa diplomasi. Urutonde rero rw'imibare yatoranyijwe muri iri perereza bavuga rukaba rugaragaza nyine ko hari ibitero Kagame government yaba yaragabye ku bigo by'abaturanyi bakoresha Pegasus, cyane cyane bikibasira abantu bo mu rwego rwo hejuru, abanyapolitiki mu rwego rwo hejuru n'abasirikare mu bigo bitandukanye. Imibare itari mike ku bizwi yagaragaje igihugu cya Uganda, Uburundi na Repubulika ya Congo igaragaza ayo makuru. Urumva ko twavugaga ibyakorewe mu Bubiligi kuri Kagame nubwo ari muri iriya minisiteri, nonona turavuga ku bigo by'abaturanyi. Bakavuga rero ko u Rwanda rwagiye rugira umubano mubi n'ibihugu duturanye bitewe nyine n'uko murabyibuka Uganda yigeze kwirukana bamwe mu banyarwanda bakoreraga muri MTN muri kiriya gihugu. Hano rero batanga urugero bavuga ko hari amatelefone y'abantu amwe n'amwe ari kuri rutonde. Bavuga telefone y'umuntu witwa Rugunda Ruhakana Rugunda, Premier Minister wa Uganda. Bakavuga Alain Guillaume Bunyoni nawe Premier Minister w'u Burundi bari kuri iyi liste. Basobanura ko Bunyoni yageze kuri iyi liste banamuhakinze cyangwa bamuspyingaga ataranaba Minisitiri w'intebe w'igihugu cy'u Burundi. Bakomeza basobanura muri Uganda abari ku rutonde hari uwitwa Minisitiri Sam Kutesa David Muhozi wahoze ari umuyobozi mukuru w'ingabo. Bavuga witwa Joseph Ochitwe sinzi niba ariko babisoma. bakavuga umukuru w'ubutasi Fred Nyasi Ntama, bakavuga nyine no muri Congo, bavuga ko uwitwa Lambert Mende nawe yaribasiwe, bakavuga abari begeranye ku buyobozi bwa Perezida Joseph Kabila wahoze ari ku butegetsi akabuvaho nyine muri Mutarama mwaka wa 2019. Bavuga abanyamakuru basanzwe kuri rutonde nabo harimo uwitwa Jean Bamasi Saidi, bakavuga nako ngo ni guverinoma y'intara ikomeye muri Congo, hari n'abandi. Urumva ntabwo ari gusa Abanyarwanda, n'ibihugu by'abaturanyi byaribasiwe. Aya ni amwe mu mazina ari ku rutonde rw'abantu byagezeho. So, urabona rero Rwanda Kagame ntabwo ari gusa aritwa Abanyarwanda akomeje guteroriza atugaba ibitero biciye muri spying cyangwa mu kuneka n'ibihugu by'abaturanyi muri Congo, mu Rwanda, muri Congo, mu Burundi na Uganda. Ibi nabyo ni ibitero bya diplomasi. Roger, urabona rero ko ikibazo tuvuga ngaha twibazaga tuti Ububiligi buzakora iki cyangwa Amerika izakora iki, n'ibihugu byo mu karere nabyo byagabye ibitero, ntabwo ari mwe mwenyine cyangwa David Ebara nabonyeho. Ubushize twavugaga ba Faustin Rukundo, twavuze Frank Ntwari, twavuze harure n'urundi rutonde mu myaka ishize twagiye tugaragaza bagiye baza kuri aya mariste kuri ibitero bagabyeho. Ariko njye natungwe no kumva noneho hagari Abanyarwanda twenyine turimo gutaka n'ibihugu by'abaturanyi nabyo bikorwaho ibi bitero, my friend. Ni ikibazo gikomeye cyane, Bwana Roger.
Ni ikibazo gikomeye cyane, kandi nk'abantu bose bari kuri urwo rutonde abo ni abashoboye kugaragara, abo ni abashoboye wenda kujya nabo gusaba ko babacengerwa, ariko nabo bari kubabaza umubare ukubikubye n'inshuro zirenga n'icumi utazi n'abanyarwanda bari mu gihugu. Noneho bibaze n'ibyo bihugu by'abaturanyi u Rwanda ari gushaka nabo kugira ngo bagirane diplomasi ngo twongere dukorane n'u Burundi, twongere duhahirane. Ariko ntabwo iyi raporo nk'iyingiyi ntabwo ari izafasha ubwo bubane neza hagati y'u Rwanda n'u Burundi cyangwa n'u Bugande cyangwa na Congo. Ariko nubundi bagombye gutungurwa, u Rwanda bararuzi, ni uko wenda abantu babicecekeye nabo twizeye ko byibuze hari abazajya icyo babikoraho. Iby'i Burayi byo by'Ababirigi dutegereje elekitoro y'Ababirigi, ntabwo baratanga elekitoro ofisiyeri, ariko twizeye ko bazayitanga kuko iyi raporo nayo yasohotse muri ikinyamakuru cyabo gikomeye cyitwa Rosoire, ibinyamakuru bya za Romonde zo mu Bufaransa. Nk'uko wabwira ni igitero ku gihugu, ni igitero kuri national security yabo, ariko harimo n'agasuzuguro, ni igitero cy'agasuzuguro. Uburyo kugira ngo umuntu aze agutere iwawe mu biro bya minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni shefu wa diplomasi y'Ababirigi, ni umuntu ukomeye cyane, n'agasuzuguro karenze kubona icyo gitero kugikora. Ibyo twizera ko hari igihe bazajya icyo babivugaho, batabira byo kuvuga gusa bakajya icyo babikoraho, ibintu bitazakomeza. Nabo byo uvuga ngo biruta yabihakanye ko iyo sosiyete yaba batayifite, ntabwo ari ubwa mbere u Rwanda ruhakanye ibyo bakoze, si n'ubwa nyuma, ariko nta munyarwanda umwe bitangaje ibyo bazavuga ko bizabihakane. Ariko twe turabizi, n'abanyarwanda no mu gihugu barabizi, ntabwo ari bishya. Ariko twize ko byibuze ibihugu by'i Burayi na Amerika yabo nabo zajya icyo babikora bakaba bagira safu u Rwanda ibihano bikwiriye.
Ndibuka ubushize nyine muri conference de presse abazwa kuri ibi ukuntu yishongoye nyine avuga ati abo bavuga ngo ndabahakinga cyangwa turabakurikirana, avuga ko ari abagizi ba nabi donc abamarfeteri cyangwa dore nduzi ko bavuga ngo turi mu mitwe y'iterabwoba, turi mu mitwe ihungabanya umutekano. Ariko izi ni za evidence zigaragarira umunyarwanda wese ushyira mu gaciro nta marangamutima. Ntabwo ari twe twandika izi raporo, ntabwo ari twe tubwira aba bakora ubushakashatsi ngo nibashyireho u Rwanda. Simbona n'impamvu iyo tubivuga tubigaragaza bo bavuga ngo bati nimwe mushaka kuduteranya guhungabanya umubano wacu n'ibindi bihugu. Nonese ni gute wambwira ngo watatse uspayinze abayobozi b'ibihugu n'ingabo bo mu karere muturanye ukangura ngo ibyo bihugu bizakomeza kurebera? No wonder why, pardon, ni nayo mpamvu nyine nibaza abantu bavuga bati ariko izi mbaraga uyu mwicanyi yazikuye he? ni bande baremye fantome, ni bande batuzaniye kaga. Aba bazungu nabo bafite ibindi bagomba kuzabazwa. Hagwa imugabo yakora ibi bintu yidegembya atagifite imbaraga, hakunbona ibihugu nka Uganda, Burundi, Congo bitakumva yuko nabyo bifite souveraineté yo kwirengera mu gihe mugabo anaspyinga abakuru b'ibihugu babo, abakuru b'ingabo yinjira muri systeme zabo za telecommunication. Ibi yagerageje kubikora muri Afrique du Sud, yarabikoze ariko bamuhaye gasopo. Hari n'ibindi byabaye buriya yirukanwa ambasaderi birukanwa, batashe militaire birukanwa, bagasiga Vincent Karega wenyine. Hari ibintu byaje bigaragaza ko ibihugu bigomba gufata mezire zikomeye kugira ngo batange gasopu. Ariko kubomeza tubivuga tubibona twebwe nk'abanyarwanda, aha niho mbona wa mugani ko twagambaniwe kandi tujye tunabyemera. Uyu mugabo afite umuntu wamugize wamuhaye izimbaraga ku buryo anatomanga karere bigeze angaha. Ibyo turakomeza tubera mu nkuru ya kabiri mu kanya. Komande Roger, nagira ngo rero wenda niba nta bindi bisobanuro ufite wabwira abateze amatwi, mbe nagushimira. Ariko ushaka gukomeza kubana nanjye twakomeza ko n'inkuru ya kabiri irajya gusa n'iyi, nta muntu mfite twakomezanya ushatse wahaguma. Ariko ko wari wemeye kuza kuvuga ku nkuru ya mbere, nakubaza niba tukomezanya twakomezanya ariko bitabaye ngombwa, nabashimira kuba twabanye.
Ateje urakoze twakomezanya, niba ari icyo nanjye nagira nakungura ikiganiro nkagira acyungura.
Urakoze cyane, ntabwo dutinde, reka tugeze tujye ku nkuru yacu ya kabiri, kuko nisewe mvuga nzabigaruka mu biganiro by'ejo. Inkuru ya kabiri rero irarebana n'amakuru nanone atarazwi ashimangira ko ubwicanyi burimo kubera muri Congo hariya Beni. Leta y'u Rwanda imuri inyuma, usibye ko basosiye Leta y'u Rwanda na Perezida Joseph Kabila. Ibi ntabwo byanunguye, kuko mu mwaka w'2019 Kabila atanga imihoho cyangwa ava ku butegetsi, nagiye mbona amakuru bambwira kuri ba Kabarebe, bambwira kuko Tshisekedi nyine uko Leta izagenda cyangwa uko bigaragara ko bishobora kumugora. Nagiye mbivugaho ntabwo se n'amajwi ushobora kuzabigarukaho. Ariko amakuru yatangiye gusohoka muri za France 24 na za RFI, bagaragaza amaperereza arimo gukorwa ku barwanyi bafatirwa ku rugamba yagiye atunga agatoki bamwe mu baturage baturuka mu bihugu by'abaturanyi. Of course niba ADF irahari kandi nk'uko bavuga ko ni umutwe uzwi urahari, urimo abarwanyi batuka muri Uganda, ibyo ndumva nta n'igitangaza navuga nti urahari. Ariko revelation nshyashya ziri muri iyi nkuru ni uko bashimangira ko noneho u Rwanda na Kabila bo bakorera nko mu gicucu, bakorera muri sharo ya ADF, ku buryo ibikorwa bikorwa byitirirwa uriya mutwe cyangwa byitirirwa ko ari uwo mutwe ubikora mu kwica abandandi. Kandi izi tactique zagiye zinakoreshwa no mu ntambara, aho ushaka kumva ngo bishe abantu runaka bati ni FDR yabishe, byakozwe n'aba, byakozwe n'indi mitwe ya bamayimayi, kandi ari operasiyo zakozwe na Leta y'u Rwanda ku zindi mpamvu runaka. Izi strategie no ku bantu batazi neza uko izira ntambara zirwanwa, ni nayo mpamvu zabavuga bati ADF ikorana na Islamic State, ikorana n'abajihadisti, ugasanga nibyo abantu bahugiramo. Ariko washaka fakte ukazibura, nk'uko UN iherutse kuvuga ko nta bimenyetso bihari bigaragaza ko ADF ikorana n'imitwe ya Kiyisilamu. Iyi nkuru ivuga yuko baribaza bati cyangwa mereye nk'angaha, kuko nari buyijyemo umurongo ku murongo, ni ukubabwira amakuru y'ingenzi ariyo irimo. Ni uko bashimangira yuko ubwicanyi burimo kubera hariya muri Congo muri Beni ariho nyabwoko, ari genocide. Bakibaza impamvu Leta ya Congo idashobora gukora icyunamo, idashobora kwibuka abaturage b'abandandi bicwa hariya. Bakomeza banavuga ngo, reka ndebe note zanjye, bakomeza banavuga bati bagaruka ku nshingano z'umuryango w'abibumbye, bivuga yuko inshingano z'umuryango w'abibumbye zasobanuye gutya cyangwa zatanze amakuru ku bibera muri Congo, banashimangira yuko bafite za satellite, bafite za drone. Bavuga yuko ngo bazi abantu bica abantu, tuzi uwica abantu hano muri Beni uwo ari we, tuzi igihe cyose abicira tuzi ndetse tuzi nabo bari kumwe nabo bavugana dufite amakuru arenze yo muzi kandi tuzashyira mu butabera niba habonetse amahirwe yo kubikora dufite za drone amashusho satelite tuza bicwa tuza ababica tuza aho babagaze tuzi igihe babikorera bagaruka ku kintu kingana kivuga ku ngabo za FARDC ingabo za FARDC ziyobowe n'ingabo zo hanze bivuze yuko iriya force cyangwa ingabo za Congo z'igisirikare atari zo zigenga bashimangira yuko ingabo za FARDC ziyobowe n'ingabo zo hanze ziba mu Rwanda ari nazo zibakorera amakuru y'ubutasi bati tubona abapolisi n'abasirikare baza ibeni bagahisha umwirondoro wabo bagakora ubwo bwicanya hanyuma barangiza bakabura bivuga yuko biriya bikorwa bikorwa na za special force niko nabyita mu yandi magambo babambaye za inifomu impuzangano ya Congo ariko bakaba atari abantu baguma bakomeza basobanura bati ibaza impamvu leta ya Congo idashaka gukuraho cyangwa idashaka gukuraho abapolisi ku bihano mpuzamahanga abantu bagiye bafatirwa sanction baregwa ibyaha by'ubwicanyi uyu munsi bakaba bakiri active muri FARDC ibaza ubwawe impamvu leta ya DRC idategura icyunamo cy'igihugu ku bantu benshi bicwa muri buriya bwicanyi nta memorial nta kwibuka abantu barakebwa amajosi abantu baratemagurwa ariko Congo irinumira nta kwibuka izo nzirakarengane nta kubikondana bati mu bitekerezo ibyo bintu byose mu bihugu byose uyu ni uwo muntu wareka inzira y'amakuru mu bihugu byose tujya mu butumwa bw'amahoro icyunamo ni ikintu gitegurwa iyo abantu bishwe ari benshi none kuki bidakorwa muri Congo ni muri Congo ariyo aribaza impamvu ahandi bajya mu butumwa bw'amahoro babona bibuka abantu bishwe bagabwa ibitero akibaza ati kubera iki bidakorwa muri Congo ati ibibera muri Beni n'itsembabwoko ryuzuye ni ibikorwa byahoze ari ibya leta ya Kabila kandi birashoboka ko bizagenda byiyongera gukomera nimo ndasemura amagambo yo mu cyongereza mu nyangandi ADF baho ariko amahanga akwiye kumenya ko ari Kagame na Kabila bayikoresha mu kwica abaturage b'abandande ninde utegura ubutumwa bw'ibanga ninde ubuza amakuru y'ubutasi kuri ibi bikorwa byose ubwicanyi bukorerwa hafi y'inkambi z'ingabo za FARDC na MONUSCO bivuga ko ibi bitero tujya twumva ngo abantu bishwe muri Beni ingabo za MONUSCO ngo ziba ziri hafi y'aho hantu kandi ingabo za FARDC ziba ziri hafi y'aho hantu kandi ngo mbere y'uko bikorwa biba byo kwica aba banda n'abaturage ngo akenshi bibanzirizwa n'imyigaragambyo iteye ubwoba imyigaragambyo iteye ubwoba ikorwa amanywa nijoro mu mamodoka zayitwikiriye atwikiriye ndetse na za kajugujugu ziba ziri mu kirere yitwa ko abantu baba bari mu nzego z'umutekano ubwo baba bakavuringa nyine bivuga ko FARDC iri aho ngaho bakomeza banibaza bati ninde wishe Mamadou wa mutwe wari ukomeye ninde wo mwishe mu gihe cyo kurandura umutwe wa M23 byagenze bite byarangiriye he mwibuka ukuntu yarwanye intambara hano bavuga nanone bati itsinda rya RDF ubwo bavuga u Rwanda ariko ngende njye washyizemo RDF itsinda rya RDF cyangwa ry'u Rwanda ryahagurutse mu Rwanda ryerekeza i Masisi Walikale Lubutu ku muhanda ugana Kisangani yo mu majyepfo ya Lubero baza gufatanya na NDCR ya Guido n'umwe mu bateroriste bakomeye muri Congo hariya wayogoje kariya karere ukorana leta y'u Rwanda cyane cyane kabarebe hagamijwe guca imihanda guca umuhanda wa Goma Butembo kugira ngo batandukanye imijyi ya Beni na Butembo mu birebana n'ubukungu bakomeza bashimangira bati imihanda yose iva muri Uganda yabwaga ibitero simusiga aya makuru mu yandi bavuga ngo urundi rugero twatanga ni umuhanda wa Beni werekeza Kisangani unyuze kuri Masamba waraciwe hagamijwe gucamo Kivu y'Amajyaruguru na Kisangani kubangamira ibikoresho byose bibi Kinshasa biyabije muri kariya karere muri ibyo bikorwa by'ibanga cyangwa ubwo butasi kajugujugu za leta kuzarasiwe ngo ahitwa niba ari Niamia abandi babiri barazimira n'uyu munsi ntarengero. Muri abo batanze amakuru cyangwa abantu basirikare nyine bari hariya muri muri za MONUSCO baravuga ngo twabonye abasivile n'abashinzwe umutekano babungabunga amahoro bava mu gihugu cya Tanzania bishwe. Muribuka ingabo za Tanzania ziciwe hariya nyinshi cyane. Ati bishwe n'ingabo twafatanyaga nk'imbaraga za gicuti. Sizima ndimo gusemura neza ibintu bya byanditse mu Cyongereza. Abashinzwe kubungabunga amahoro bava muri Malawi nabo barishwe ndetse na bamwe muri bakoraga ibikorwa bindi bitandukanye nabo baricwa. So iyi nkuru nyivuze magambo ahinnye ndaza gusaba mugenzi wanjye Akisele ko yazayishyira mu Kinyarwanda ijambo ku ijambo tukazayigarukaho, ariko yagarutse ku kintu cya reverasiyo gishimangira yuko hari za satellite, hari amayimaje, hari za drone badiploinze hariya hose ku mupaka w'u Rwanda na Congo na Uganda na za Beni, bashimangira ko ibintu ubwicanyi bwibasiye abaturage b'abandande bukorwa na Kagame afatanyije na leta ya Kabila yavuyeho. Nkoze resume nicyo kintu bashatse kuvuga ngaha. Ibindi bikorwa by'uko bikorwa, uko ingabo z'u Rwanda ziza, uko bategura imyigaragambyo, uko batwika, uko baba bafite protection z'indege wenda za FARDC n'ibindi byose, uko ibikorwa byari ari genocide barabidetaya muri iyi nkuru. None ukanibaza uti balkanizasiyo bavuga ntizaba, bashingira kuki? Niba n'abantu bari mu butumwa bwo kubungabunga amahoro hariya bashobora kurikinga amakuru nk'aya ngaya. Roger, nabivuze magambo ahinnye kuko ni inkuru ndende tuzabigarukaho, ariko kuba babashimangira bati dufite ibimenyetso by'amashusho bya satellite na za drone, nta gushidikanya yuko Kagame abirimo kandi afatanyije n'ubutegetsi bwahozeho no vako n'ubutegetsi bwacyuye igihe bwa Perezida Joseph Kabila. Wahita wumva impungenge bari abaturagemo gucamo bicwa kugira amagingo ya etat de siege ikaba nta n'ikirageraho. Nahoze numva guverineri w'intara y'amajyaruguru none ngo yavuye igoma yagiye Beni, kandi biziye muri iki gihe birimo kuvugwa abantu bagiye bafatwa kuri rugamba nibo barimo kudenonsa ingabo za FARDC zikorerwa intelligence na Rwanda, n'ibi bikorwa byose byo kwica abaturage bikaba birimo leta y'u Rwanda na Kagame. Wambwira ngo Congo ni Congo koko? Nagira ngo nawe wumve icyo kuri iyi nkuru Comrade Roger.
Byo kuba u Rwanda ruri muri Congo numva tubizi kuva kera, kandi n'impunzi z'abanyarwanda zabaye Congo ntabwo nyinshi ziri kutwumva ubungubu nazo nizikiriyo ibintu barabizi. Nande gukurikirana urubanza rwa Muzehe Biracyatube nakoze urubanza n'urwo itangwa rwa FRN, uriya mudamu avuga ukuntu avuga ati bagiye mu nama guhura n'abayobozi ba UN bukeye bumva isasu riravuze, uriya mudamu yavuze ati sindimo abantu babyibuka, avuga ati isasu ry'abanyarwanda ntabwo rivuga nk'iry'abakongomani, kandi isasu ry'abakongomani ari isasu ry'umunyarwanda. Abanyarwanda baje barasa inkambi barayigota bafata abantu. Umva ni ibintu bizwi ko u Rwanda ruri muri hariya muri ka kare rwo rukontorora wenda bitwaza ntuza iriya FARDC nk'aho agakingirizo, ariko birazwi n'abo bantu bose rwo bajyanwa mu Rwanda. Ndumva abakongomani batajya gutera igitero byo gufata abarwanyi baraba FDL cyangwa abantu baribo bose ngo batamagane byoze mu Rwanda, sinzi niyo form kujya kuyikora nta nyungu baba bifitemo. Ntibitangaje kuba hari abanyarwanda, ariko nkuko bitangaje ko ibi maje zirahari, kutemonyaje zirahari, niragugiye n'ikigera biriya bintu bizajya hanze, kandi n'aba bihugu biri inyuma y'u Rwanda nabyo urumva kugaragara nabi burya ntabwo cyane cyane abazungu ntibashaka ko ibintu bitangiye gusa nabi cyane ubwo bahita babyikuraho, noneho nyiri gukora icyaha akacyishyura. Kandi numva n'u Rwanda rwagombye kwitegura ko igihe gisigaye ni gito kuko bitangiye kugenda bisa nabi, urebye n'ukuntu opinion internationale igenda ihinduka. U Rwanda rwabeshya amahanga imyaka 20 bavuga biceceka cyangwa ari ukuntu bigenda bigaragara ibibazo ubona kabera ibibazo nyine bari abatetsi mu Bwongereza mu bihugu by'u Burayi basubiye u Rwanda gusobanura iby'icarubozo u Rwanda n'abantu bisubiza narwo rukabasuzugura ariko ubona ibyo bibazo barabishubije ubwo icarubozo ntabwo gitangiye mu bantu byatangiye ejo bundi nimaze imyaka n'imyaka hashize imyaka 2027 rikorwa buri munsi no kuba batangiye kwaza ibibazo ubu ngubu ntabwo ari uko aribwo bakibivumbura ahubwo ni uko bo baki nubwo ariko bo bana babona ari igihe ariko nteka ko igihe cyageze ko mbe mbona ko mu gihe kiri imbere u Rwanda zagomba kwisobanura kandi ibintu bizabagenda cyane
ubivuze neza ko muri Deroge ntabwo ibi ni ibintu bimaze igihe kirekire ahubwo twibaza uko bizahagarara ariko kugira ngo bihagarikwe natwe abanyarwanda turasabwa gukora tugurasabwa kwigaragaza no gukora bihagije kuko niba nta kirahinduka muri iyi myaka nuko tukigaragaza weakness ku ruhande rwa opposition kandi kuba mbivuga ntabwo ari uko bya Nelson ni ukwisuzuma ni self evaluation tuba tugomba gukora nk'abanyarwanda impamvu n'amahanga wenda atipozisiona ku bibazo byacu nta muntu uzaza kututabara ni twebwe ubwacu tuzabyikorera iyo mbivuga rero ntihagire uwuvuga ngo afite ipfunwe cyangwa bimuteye ikimwaro kumva naba ndi muri opposition nkavuga ni twe tugomba kubazwa byinshi ni twe tugomba gukora byinshi ntabwo ari ukuvuga ngo abanyamahanga nibo bazadukorera umuti kugira ngo batuvanure umwicanyi ni twebwe ubwacu abanyarwanda icyo abanyamahanga bazaduha ni ukudufasha kugaragaza koze yacu kandi nyega ko banabikora urundi rwari rusigaye ni urwacu twebwe rwose byumvikane ku munyapolitiki uwo ari we wese yaba yumva koko afite ideoloji ya politiki ntabwo ari umunyamahanga uvuga ngo arakuzana akagutereka hariya ikibazo dufite twamaze kukidentifiya ahubwo ikintu cyatunaniye n'uyu munsi ni ugushaka solution kome igisubizo gitomoye kuri twese kugira ngo tugishyigikire dufite imbaraga ndagira ngo icyo kintu mugitekerezeho dufite koze ariko ikintu kikiri mu banyarwanda cyananiranye ni ukugira same idea y'uko tuvana uriya mwicanyi ibyo bintu rwose nabivuga ku manywa y'ihangu nabivuga n'injoro nabivuga igihe cyose abimbariza nabikubwira nkaguha n'ibimenyetso ikibazo kiri muri twebwe abanyarwanda kuko turebye na hariya tumaze kugaragaza abanyamahanga bo mu karere uko abasipayinga ugiye kumbwira yuko ejo bundi Burundi ngine ntagi Burundi president neva akavuga ati tubaye nk'abonekewe ari amagambo arakomeye wumvise ukuntu president Evariste yavuze ati abarundi tubaye nk'abonekewe kubona uyu mugabo aza mu Burundi kwizihiza independence yacu ati mujye bora musenga n'ibindi bizatungana ejo bundi urabona ingendo z'abakuru b'ibihugu mu karere barimo barazunguruka karere ntabwo barimo kujya mu Rwanda barazunguruka karere bazungurukira kuri Kagame ibyo bibabwiye iki muri geopolitiki ese mugiye kumbwira yuko babaganira gusa ku mubano wabo gusa bataganira ku muturanyi wabirahu cyangwa umuturanyi ukomeje kuyoboza karere ni murebe nabi inkuru u Rwanda ruba rwandika mu karere zose ni inkuru zo guprovoka ibindi bihugu so icyo kintu kirakomeye cyane Roger reka wenda tugaruka aha ngaha tukiri kuri Congo kuko Congo nayo ifite ukuntu ibona ikibazo cyayo numvise uko Sebisimba bisobanura yes ni politiki kuvuga ngo gusa guverineri yahindukiye icyo yagiye noneho Beni tumaze kubona bavuga ati Beni leta y'u Rwanda Kagame reka tuvuga Kagame abanyarwanda turabarenganya niwe uri inyuma y'ibi bikorwa afatanyije na leta ya Kabila nawe ntakiri perezida tugomba gutunga agatoki Kagame cyane kuko Kabila we ntabwo nambwira ngo hari n'icyo ashinzwe gukora amagingo aya azavuga ati navuye ku butegetsi ndi muri retirement mu minsi iri imbere ishize ya presentaga PhD ye agaragaza ko amaze igihe ari busy bere masomo iby'umutekano muke ntabwo bimureba kereka bamugaragarije kuri za evidence bati ubifitemo uruhare ariko ku Rwanda rwo navuga ni u Rwanda rusabwa byinshi guhagarika n'ubwicanyi muri Congo kuko n'abanyarwanda byo kubitira
yo makuru ajandanye n'umutekano muri aka karere ka Norkiu wenda tubabwire yuko murabizi ko hari icyo twita ngo ni etat de siege ubwo rero hakaba hari umu guverneri wa gisirikare General Ngima warufiki gicaro gihano kuri Goma ariko hashize iminsi itatu avuye kuri Goma igicaro byimurira hariya Ibeni mu biko ziriya nyeshamba za ADF cyangwa se zira mpimbanyi za ADF zikomeje kwica abantu muri Beni ndetse muri ibi bihe hakaba hari ibisasu bari kugenda batega bikorewe muri Beni ubwo rero akaba yagiye kugira ngo arusheho gufatanya n'ingabo ziri muri ako karere ndetse no kuzitera inkunga ikomeye kugira ngo turebe ko umwanzi imaze kutumaraho abantu benshi barushaho kumuhasha. Ayo akaba ariyo makuru ndetse ariho mu karere ka Beni hano kuri Goma akaba yashyize umwungirije uri gukurikirana ibya administration.
None ko leta ya Congo mu minsi ishize yari yavuze ko yateye intambwe igaragara mu guhashya iyo mitwe yitwaje intwaro, abo bateye baraturuka hehe?
Murakoze cyane. Murabizi ko umutwe wa ADF duhangana nawo ni umutwe ndetse utari w'abarwanyi basanzwe, ndetse ibirambo igifaransa bita ngo ni guerre asymétrique, ni ukuvuga ntawo wabona ngo barafite ibirindiro usibye kubona aho ingabo ziri, ukabona zitunguye barabarashe cyangwa se bagatungura abaturage. Rero kugira ngo ingabo zibashe kubabona ni ukwirwa zibashakisha mu mashyamba. Urabizi parike ya Virunga ikikije ya teritware iri muri ya teritware ya Beni irafite ibirometero byinshi cyane, ariko ikigaragara ni uko byari amabombe batangiye gutega, ikigaragaza ko umwanzi asa n'uwacitse intege ndetse atagishoboye guhangana n'ingabo, ahubwo agateza ubwoba abaturage kugira ngo acemo ndetse imikoranire myiza hagati y'ingabo n'abaturage. Ariko urasanga yuko mbese ibikorwa bya gisirikare byari birimo bigenda neza.
Hambere hari amakuru yagaragaye yuko hari bamwe muri iyo mitwe bavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagaba igitero muri Uganda. Hari ubufatanye muri iki gikorwa cya vuba aha ngaha mwaba mufitanye na leta ya Uganda bwo kugira ngo muhurize hamwe, dore ko muri iyi minsi abakuru b'ibihugu byombi batanafatanije ku by'umutekano gusa ahubwo n'ibirebana n'iterambere ry'ibikorwa remezo n'ubucuruzi?
Ndaza kubabwira ko amakuru mukuru w'igihugu yaje gutanga nayo ngayo. Murabizi ko mukuru w'igihugu yahagurukiye kurwanya ibi bikundi cyangwa se imitwe yitwaje intwaro kugira ngo arihashe yose ikagera. Ni ukuvuga ko yavuze ko nta nkunga nini azanga yo kugira ngo arebe yuko yamesha ababicanyi. Rero urabizi ko ingabo zacu zafatanyaga n'izindi z'ibihugu bidukikije mu butasi kugira ngo tumenye ese nta barwanyi bajabuka bava muri Uganda baza muri Beni. Rero nkaba ntashidikanya ko ubufatanye kugira ngo buriya mutwe buhashwe butariho, ni ukuvuga ubwo bufatanye burakomeje kugira ngo buriya mutwe rwa ADF bubashe
gutsinda. Buri nditahuka Jean Bosco Sebisimbo nk'uko abivuga ati bagomba kugirana ubufatanye kugira ngo bahashye uriya mutwe. Mu byo nababwiye umutwe n'urwitwazo, kuko nk'uko babivuga baravuga turahari ariko ibikorwa biriya byibasira abaturage n'urwitwazo. Hari abakorera muri shadow yabo mu gicucucucu cyabo nyine kugira ngo babikore. Kiriya kintu cya intelligence agarutseho cyo gukorana hagati y'ibihugu bibiri ni naho bipfira. Igihugu kitifite intelligence yacyo kiyambaza intelligence y'u Rwanda buri gihe ni ikibazo gikomeye cyane. sebisi mwono naguna murenga nyawa mugani ari muri leta agomba kuvuga ibyo leta itaba yuko bimenyekana ariko rero realite ku baturage babandandi ku ngabo za runi ziri hariya ese wa mugani mutekereza mutekereza iki utagenda kure hari ahantu ko wa mugani muzi neza ko ngo bashize za drone mu kirere bahashize surveillance zikomeye Roni kirwandika mu ngabo z'u Rwanda zirambuka ntibyo icyo bitanga niba roni ari iri hariya ifite niyo nizo drone ikoresha mu maraporo yayo yandika ati ingabo z'u Rwanda zirambuka ziri hano ntibyo icyo bihindura ubwo murumva wa mugani atari kubyinisha abaturage muzunga so roni rero burya nayo ahantu ibiri wa mugani wa barake ahantu muzabona ingabo za roni habari indi misiyo ziriya ngabo zimaze imyaka ari irenga 20 uko uriya munavuga ati yunuma kubera muri Kongo niho nyabyoko pardon hariya kubandandi niho ni genocide nanone kariyo ati kukireta itibuka abantu bayo roje ni gute bamwira ngo abaturage b'igihugu baricwa akaje ni uko se bisimba avuga ati guverineri yimira ibirindiro muri Beni ahantu rwa bacye amajosi buri munsi ariko nta na commemoration zihaba s'il te plaît ntibivugwa ubuye kabiterwa n'iki bwana comrade roje
niyo kimenye gitangaje uko ndabadama abaturage bahari batuye mu karere nyine bagira bagatakamba ariko ntibigire hejuru ngo binasakuze cyane dore ko umutwe iyi mitwe yo muri Kongo ujya kumva ukumva ngo umuntu bashinze umutwe ngo nyuma y'icyumweru ngo ufite ingabo ngo 5,000 ngo wafasha karere umutwe utageze ubaho nta training bakoze ukava ku mutwe utageze ubaho mu cyumweru ngo umutwe ukomeye ushobora gufata karere nabyo ntibisobanura umva ko niho byo bavuga ko nyine ari ababiri nyuma kandi nyuma tubazi ibyo bintu ngo rero bavuga ngo na abisilamu ukajya bari guca imitwe y'abaturage ibyo bintu twese twabaye mu Rwanda mu karere turabizi abisilamu tubana nabo ntagabezamo mu Rwanda bajya guca abantu imitwe si ibintu byabo nibyo ni ibintu u Rwanda rwohereza abantu kugira ngo bajye gutereza abaturage nabo bakura umutima ariko nkeka ko kuba ni ibinyamakuru by'inyamahanga bitabipubliye cyane biba muri Congo nabyo bituma bitagaragara ngo n'abaturage babone kurya ibintu abacyane mu bihugu bishyigikira u Rwanda iyo abaturage babonye ibintu u Rwanda rukora nabyo byatuma byakwinfluence na politisiye n'abagahindura imvugo n'igituma nyine nk'uko bwa mukanya tugomba gukomeza tukabigaragaza ibyo bakora biruta yavuga ngo turashaka gusebya u Rwanda cyangwa tutarusebya tukareportinga ibiri kuva ko nta kintu kimwe duhimba ariko nyine tutavuga ngo tubigaragaze nta kintu kizahinduka uko abakongore bo bibaho biteye agahinda n'abanyarwanda benshi hari abare muri karakare nyine nk'uko twese tubizi ariko ibyo muri Kongo byo ni twese nanjye byarandenze kubona abantu bapfa 100,000,000 ibyo bintu ntunabone kuri CNN ntubona leta ivuze iti hano dore mu Burayi habaye imyuzure umuntu muri yapfa 12 ubuzima bugahagara hano umuntu karasundi ukora ibi makuru ibintu byari ku muri Kongo abantu bagapfa mu burongo na gutyo ntihagiye n'ikintu na kimwe bivugwaho nabyo ntibisobanutse ariko nyine ku buryo butegetsi bubi kandi n'ubutegetsi buri gukontrolwa n'ubundi butegetsi bwo mu Rwanda nabyo biba kwa bicecekesha ariko nyine twizere ko ibintu bizahinduka vuba
urakoze cyane uyu arambwira ati no wonder why wa mugani nabonye propaganda z'u Rwanda zibasira Perezida Museveni ngo yagarura umutekano te mu karere kandi ngo abagande bakorana n'imitwe itwaje intwaro muri Congo ibi ntabwo bintungura kuko n'igihe kiyacyandika inkuru kikazi siba igihe hazaga programme cyangwa gahunda yo gukorana hagati y'u Rwanda na Uganda nibwo batangiye kujya babyandika bati Museveni yakorana te na Congo kandi ari uteza umutekano mukeya muri Congo ugasanga inkuru imazeho iminota 30 bayisiba buriya muri diplomasi na ko muri intelligence hari icyo biba bisobanuye abanditse nkuru n'impamvu zivanwaho kugira ngo zidateze indi chaos usanga rero byose bikorerwa mu Rwanda nta gitunguranye ibi rero ni ukugira ngo batangire bo bavuge bati nyirabayazana n'uyu nguyu kugira ngo n'izo nkuru ziba zarikinze ziteshwe agaciro ku rundi ruhande so tuzabigarukaho rero banyarwandakazi ntabwo ari ibintu bisaza ahubwo ni ukwibaza uko kino kibazo giteye ariko ku ruhande rw'abakongomani nabo igihugu ni icyabo niba reba nabi bazakibatwara kimwe nuko naduhangarira n'iki cyacu tuvuga tuti tugomba gushakisha uko dushoboye kugira ngo tuboze igihugu cyacu nitwe tugomba kubikora nta wundi uzabidukorera so ni ibintu rero bimwe bigomba kugarukwa mu biganiro bya buri munsi ariko atari n'ibiganiro gusa no mu masosiyete sivile mu mashyaka politike kubifuza impinduka ibyo tugomba gukora komedeje nagira ngo dusoreze hano kuri mugoroba rero nkuko natangiye mvuga ntikira ntabwo kiri bukirekire twe twasoza ariko ngushimire kuba twabanye niba ari ubutumwa ufite wasigira abateze amatwi kino kiganiro ku nkuru ya mbere twahereyeho ndetse no kuri iyi ngiyi ukaba wabutanga tugasoza imisi yacu uyu mugoroba
asezeje urakoze cyane no kugira ngo no kubona abanyarwanda ko cyane cyane abatinyuka bakavuga waba uri kuri social media waba uri witira indi zina hano abantu bafite ibintu byo guspayinga harimo umuntu uvuga ati njye ndi kuri twitter ariko nitwa izina niri si izina ryanjye ntibazamenya kubyabyitondera ukareba ukuntu ucekera kugira ngo urebe ko nawe bataguspayinga kuko ntibizahagarara abantu bagwano kaje umurego bavuga ati igihe bizahagarara byose twabonye informasiyo zihagije abantu babikuri cyane cyane abantu babyitondere kuko bishobora guteza abantu ibibazo niyo n'amandofani abanyarwanda ntabwo nkeneye kubagira inama ko barabizi ariko kuko kubyibutsa ko kandi ni nk'urugero natwe nako twese byatubayeho kandi n'abanyarwanda benshi nabo bizabaho ni uko twese ukore twitonde ukaba vigila nk'uko bavuga mu gifaransa wabona ari akantu kariya niyo ushobora kuri telefone yawe cyangwa kuri kompiyuta yawe ukayicekinga byangombwa ko resetinga ukaresetinga ariko ukagira icyo ubikoraho ntubirangarane
urakoze cyane komerede roje icyo nanakongeraho ni uko nasaba abantu baba bari hano nko muri bihugu cya amerika ku by'umwihariko ubwo mu bindi bihugu mwareba inzego z'umutekano zanyu abantu baba babaharasinga abantu baba babatera ubwoba abantu baba ubona ko bari mu migambi mibi yo kubahungabanya rwose muduhe amazina yabo muduhe siteti batuyemo amatelefone yabo twebwe dufite uburyo tugomba kubikora mu nzego z'umutekano turabibasabye kandi mubikore nimubeshya muzaba mubeshya ubwo wenda bazaba bazi impamvu mwabeshye ariko ku muntu waba yaba ashaka kubahungabanya yaba baharasinga cyangwa baterefona batera iterabwoba izo nimero muzime ubwo zitaho zizagezwa n'amazina yabo kugira ngo leta y'ibihugu kino gihugu cyangwa tubamo babikurikirane ku bandi bari mu bindi bihugu mwabaza bagenzi banyu uko byakorwa ariko ntabwo dushobora guceceka kano karengane kageze aha ku buryo umugabo yumva yuko azakomeza gutubanga kugeza n'aha ngaha ndagira ngo dusoze inshuti twavanye kuri uyu mugoroba mu kiganiro cyacu kitabaye kirekire kandi tuzakomeza ejo ariko ufite igitekerezo cyifuza kuri kino kiganiro wandikira radita@gmail.com ubutumwa bwaje bugufi wenda dusoza hari uvuga ati narabikubwiye kuva kera ko opozi igomba kwisuganya ikanivugurura nibyo ndabivuga nk'uko nabivuze wa mugani ubwo ni ukuvuga ko iyo mvuga opozisiyo ntabwo mvuga ishyaka rumwe runaka ndavuga muri rusange niba koko dushaka gukemura ikibazo mureke tureke ibintu bya distraction cyangwa ibintu bitesha umwanya bidafite agaciro abanyarwanda baricwa kandi baraburira urwenge buri munsi ntacyo narenza ku butumwa bwa rero w'unyandikiye ahangaha buri wese yakumva uko abyumva ariko akagerageza kwiyevariwa kugira ngo arebe niba kuko ibyo akora hariyo nzira izatubaniraho Kagame abandi ni ugushima ikiganiro cyo gushima Roje ukomere n'umuryango wawe mukomere ntabwo muri mwenyine nibyo kandi koko binanumvikana ntabwo ari umuryango wa Rufeza Bagina ni umuryango nyarwanda ibikorerwa umuryango we biragaragaza ibyo dukorerwa twese kuko abantu bose ntabwo baba barabonye amahirwe kuvugirwa no kubona uko ikibazo cyabo cyakumvikana ariko nk'uko mubizi Paul yahagurukijwe no kugira ngo afashe abanyarwanda nk'uko yamye abivuga mu biganiro bye no mu bitekerezo bye no muri speech n'intumbero atumye ajya muri politike kimwe n'abandi ubundi butumwa nubwo kugushima nta bundi komande roje mwakoze rero ndumva nakubwira nti ijoro ryiza
seje urakoze cyane ijoro ryiza naho ubutaha
wakoze cyane inshuti mwarimu teze amatwi uraditahuka nadusoreje kuri uyu mugoroba mwiza ku bagiye kuryama ijoro ryiza ku bagiye kuryama umunsi mwiza ko arimo kubyuka ibiganiro byagizwe bizakomeza ejo muzaze muri benshi dukomeze dusangire ikiganiro yaseje ndayizeye nkaba mbashimiye muri abantu agaciro na hejo
goodbye.